olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Ua amana ieina ele malo tele i au se talienei, le malo o Palestina i le fono au au malo au fatasi i lona laumua i New York. O le maumo le alo ieina o le malo o Palestina na la la mua mafatuina le presidente Farani Emmanuel Macron ma o lo langolongo ina e malo o Kanata, Portugale ma Peretania ato ai le malo tele i au se talienei. O lo o awa i atu le fono au au, ia le palemia Anthony Albanese ma le minista o le vaifafo Penny Wong. Na saunoa mai ai, le palemia Anthony Albanese mai le laumua o malo au fatasi New York.
The Commonwealth of Australia recognises the state of Palestine. We have had in Australia a long-term position on a bipartisan basis of two states. One of those states is of course Israel, the other of course is Palestine. And this recognition being announced today in sync with our international partners, the United Kingdom and Canada, means that three of the Five Eyes nations are all making this decision today.
Le palemia le malo tele Anthony Albanese ua ova nei I le selau lima se fulu atunu o le lalolangi ua langolongoina le mau mo le malo o Palestina e tua o ima Israelu. E whaanga solo le fono tanga le nei malo au fatasi ai ofa awau pea le osa wha inga Israelu I lau whanua le Gaza City. Ma le wha awau pea, ona mate lai nai o tangata I le Gaza, ona osa o lo wha amalo sia e Israelu e awala I le tau fia o fesua soani I tua oi. Na wha alia le mata ngā luenga o le soifua malo lo I nei le Gaza, ua sili atu I le toa ono se fulumala lima afe tangata ua maali liu mai le osofa inga Israelu, taluona amata ina I le lua tausanga ua tuana I. Na saunoa le palemia Anthony Albanese, ua avatu le tautinonga a le pulenga o Palestina, le Palestinian Authority, o lo o pulea le Occupied West Bank, ele ai se tūlanga tofi o Hamas,
Our act of recognition is based on the commitments received from the Palestinian Authority, including that the terrorists of Hamas cannot govern Gaza again. Palestine recognises Israel's right to exist in peace and security. And the Palestinian Authority will demilitarise and hold democratic elections, driving broader reform to governance, finance and education.
Anthony Albanese. Na saunua le palemia o Peretania, Sir Keir Starmer, o le aloa ieina o le malo o Palestina, paulea o le awala e mawai se file mutu mau I le vao Palestina ma Israelu.
Today, to revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognises the state of Palestine. We recognized the state of Israel more than 75 years ago as a homeland for the Jewish people. Today, we join over 150 countries who recognize a Palestinian state also.
Le palemia o Peretania, Sir Keir Starmer, ai ua fa'aalia le tete'e malosi o le whainga malo I Israelu I le mau mo se malo o Palestina. Na saunoa le palemia o Israelu Benjamin Netanyahu na te le whaatangaina se malo o Palestina I Sisifo o le vaio yoritana.
Aten maniki.
You're giving a huge reward to terrorism, and I have another message for you. It will not happen. A Palestinian state will not be established west of the Jordan River. For years, I have prevented the establishment of this terrorist state, despite tremendous pressure both domestically and internationally. Moreover, we doubled Jewish settlement in Judea and Samaria, and we will continue on this path.
Le faaliliwina mai le ngangana e Peru o le saunoanga a le palemio Israelu Benjamin Netanyahu. Ua langolongoina e le ituwangai o le palemene telei au se talienei le tetea Israelu I le maumo se malo Palestina. Na faaalia le taitai o le ituwangai Susan Lee Ma le sui le tuangai i mata upu i le vai fafo Michaela Cash i se wha amatalanga tu ufatasi. O le whaai unga a le whainga maaloa le Labour ua awai i mana onga o le whaala putuputonga terrorisi a Hamas. Na whapena fo i ona te ena e whaala putuputonga tangate iutei ei au se taria e pe ona saunoa le sui whaatonu o le Executive Council of Australian Jewry Alex Rifkin o le mau mo se maaloa Palestina e le whaamuta ai mawhatianga o tangata sivili il Gaza pe sa oloto ai tangata iuteia olo osaisa ia e Hamas.
We're bitterly disappointed by this announcement. We're not shocked by it. This was obviously on the cards, but it doesn't lessen the blow. Fundamentally, this is bad policy. It doesn't change anything on the ground. It doesn't resolve the issues that have been between the Palestinians and the Israelis for decades now. It doesn't bring anyone closer to peace or to ending the war in Gaza or releasing the hostages. All this does is it emboldens the most extreme actors, particularly Hamas. It shows them that their strategy of terrorism to achieve political transformation is a winner.
Le sui whātonu o le Executive Council of Australian Jewry, Alex Rifkin. Pei tai o lo te lie ina inisio tangata iuta iele nei mau, e pe ona saanua Dr. Max Kaiser, le whātonu sili o le Jewish Council of Australia, na te talia ina se mālo Palestina, a e te lere ngā luenga te tauna whaia mua mua.
Certainly puts Australia at odds with Israel and the United States, but I think that's to be welcomed. The real problem with this move is that it sort of tries to treat them going forward as equal states, has no bearing on the actual power situation on the ground because Israel controls the whole territory from the Mediterranean Sea to the Jordan River. It's a system that has been legally found to be an apartheid system, and nothing that Israel has said, done over the past few decades indicates that they have any interest in a two-state solution.
Dr. Max Kaiser, le whaatonu sili o le Jewish Council of Australia. O le whaai unga le nei ala malo tele ua matua sipa ese mai le tūlanga o Amerika lea alo o au au whaatasi ma au Italia i le whenga inga o le pui pui ngā. Ai ua fola fola e le pālemi o Israelu Benjamin Netanyahu. Ia tunuu o lo lātou langolongoina le mau mō se whainga mālo po se mālo Palestina.
In the heart of our land will be given after my return from the United States. Wait for it.
Le saunoanga a le pālemi o Israelu Benjamin Netanyahu o le reportina whamaupopoina e Sam Dover. Mō le SBS News.
Toi fia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.